Yeah. usuku othandweni u yekonjo ngingiphinya kiso thandweni yala nomoya wami yala nempilo yami Singabalekela phi uma sisuka kuwe Siyazifihle emancebeni yakho Ngisothandweni